imizwa yethu enhliziyo ingxenye enkulu. Enkulu ngokokuthi singobani ngempela. Ngeke ukwazi ukuyigwema. Into ekhona, kodwa eyikhathini eziningi, inamathuba amaningi okusiholela ophathe. Angikubingelele, ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT wakangema, ongumlomo kaBennett Diamond weChristianity Works. Izizwe zakulo mhlaba ziwele inhleni zohlobo olubili, lezo ezimthetho wazo uncike kobuJuda nobuKristu, bese kuba yilezo ongaye kwakuya sanhlobo kubo. Futhi lolu hlobo lokuqala kuphinde kulo kube neyinhlanyana ezimbili ngaphansi kwalo, lezo eyinamathele kakhulu kulezo nkambiso ezimsuka wazo ukule nkolo. Nokho ayiseningi ezinjalo eyisekhona. Bese kuba nalezo esinganamathele kakhulu kuwo ngesikhathi sithanda kakhulu eyindleleni zikaNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo, lo sithanda kakhulu owathumela uJesu ukusifela esiphambanweni, ukusisindisa ngesikhathi sibaleka kulezi inkambiso zobuqotho sigudlukela kwezimi ngemizwa. Njengokuba ngishilo ngathi imizwa, yebo, imizwa yenhliziyo ikhona futhi akumele izitshwe. Kodwa uma imizwa seyigibela phezu kweyinkambiso zobuqotho, kukhombisa ukuthi sesinyathele emhlabathini oyingozi njengesizwe nanjengomuntu ngamunye. Izaga 11 verse 3, ukuphelela kwabaqotho kuyabahola, kepha ukuphambanisa kwabambuluzayo kuyabachitha. Ubuqotho, ukuba ngoqondile, ukuhlonipheka, ububele, ukwazisa ubungcwele bempilo yoluntu, lezi inkambiso zihamba ibanga elide phezu kwemizwa esuke nje yoniheleza phezulu. Zisigcina siyisemgqini. Ngisho nala khona imizwa yethu ilwa nathi okwekati negundane kufuna ukusiholela endleleni yembubhiso. Qaphela lokhu. Imizwa iyafika idlange, idlondlobale ngamandla, kodwa isifuthe-futhe nje esibuye sidambe siphole okweqanda kade libile emanzini. Kwesinye isikhathi imizwa yenhliziyo isebenza umsebenzi omuhle kithi, kodwa imvamisa isolela ehlathini ngesikhathi ukugwegwa kwenhliziyo yomuntu sekumphethe. Njengoba kwenzeka imizwa yongayiphathi kahle ikhukhula kwasana esizweni sakithi, icoboshisa wena ngane, wena umuntu omdala, ifuna ukushiya ngekho lutho eshashalazini. Sonke sikubone lokho kwenzeka, angithi? Sihlobo sami, ungayilahli inkambiso enobuqotho uNkulunkulu ayifaka kuwe, ngoba nje nakho uqhutshwa ngumuzwa othi zilahle. Ukuphela kobuqotho makukuhole. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe podcast. Ungangena ku Spotify naku Facebook page yethu, kungenjalo zidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi inkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.